kasimuko ekirowoozo nkya kirina ye kati ate ngaani ntya kinsuza ntya nnyo ng'onnese nze n'enkuba obulango bambaali mu ddungu ewatali yaddo tuzza otwokya jukira akagambo kaako kampi katono kansiiwa ng'omumwa gw'empiso era ebintu byebyo byankuba nnyo
katitokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika katitokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika
omanyi kyembaze wala nnyo bankuza bulungi ate negonjibwa byesisobola nze mbivaako kuba binnumya omutima okamala naye wansobera walyaki anumyanga teera bwenzira buli lwe nkulaba nsanyukirawo ndowooza katonda yakundeetera jukira akagambo kaako kampi katono kakubanga mu magwa empiso era ebintu byebyo byankuba nnyo
kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza tokyusanga
baby nandiba mutima gwo olunaku luli kyanno ndwaza kabanga lumu enjala oba muto nga talina nnywa ndo nze kati munkole nyangu kanyangu wenkunani kakaweta abafere tebatuze mabega kuba kimanyi banja bansinga nze jukira akagambo kaako kampi katono kansiiwa ng'omumwa gw'empiso era ebintu byebyo byankuba nnyo ona
kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza